Utawala Studio.
Ganda punju mane kwarano punja Papa nyiso jende punju mane kwarano kona Aliek nona gifunju mane deno nenona Aliek nona gifunju mane deno kona Kwaralunga godhiambu toko na kama Danalunga godhiambu toko na kama Kapinyori yusu toko na kama Sama chengoria yode toko na kama Romeo sedonja bila danako na kama
Akiri kakeri na jawaya
Kunyu woku dhinindo kwara kona kama Papa gimora moranya saichiwo
Eriko Mondi, President of African Comedy
Gimora moranya saichiwo Mwanu pinyini duto nya saichiwo Kikumina nogi wangi nya saichiwo Mise winjo humbu genya saichiwo Donge gigite nya saichiwo ga Papa gigite nya saichiwo ga
Kwa chuhuda sembo
Katidu waru tichi nya saichiwo Katidu waru mwandu nya saichiwo Katidu waru fedha nya saichiwo Katidu waru fedha nya saichiwo Katidu waro otu nyasai chiu Katidu waro dhako nyasai chiu Anenadu waro wendo nyasau mia
Iye mutino jarongo
Anena manyo nyako nyasau kelo Papane manyo jaera nyasau kelo Anena manyo wendo nyasau kelo na Judio uto wachugiu midwaro Judie uta wachigimi dwaro
Shei toto imbo nyama geta
Pesa nitie wachigimi dwaro Pesa nitie wachigimi dwaro Nyathia kothu wachigimi dwaro Osipufeni wachigimi dwaro Nyathigi giresu wachigimi dwaro
Solomon atito kafaya
Mama ori wachigimi gombo Mama ori wachigimi dwaro no Era mwani dwaro cha maisane
Anington mwalimu hudisame kitari
Era mpoto no maisane Dakumani dwaro cha maisawa Nyithino mwani gombo ka maisagi Dala mwani dwaro cha maisawa Oto mwani gombo cha maisane
Fred OCS, Woodika Bondo
Judia eri tibendingeyo Judia eri tibendingeyo
DJ Vic
Nando eri tibendingeyo Mama eri tibendingeyo Nyamalela eri tingeyo Nyamalela eri tingeyo
Afel Kosuda
Ine achelo maero tingeyo Ine kendio maeri tingeyo Yeri gari midwaro pesa nonitie
Winye tanga
Yeri gari midwaro pesa nonitie Yeri lau midwaro pesa tonitie Yeri lau midwaro pesa tonitie Yeru weche midwaro pesa ni nitie
Queen Juliana
Yeru weche midwaro pesa ni nitie Kiyeri kamidhi bae pesa ni nitie Yeri kamidhi bae pesa to nitie Yeri chimo michamo pesa no nitie Yeri chimo michamo pesa to nitie
Ken Owala, senior lecturer
Erudonju kuma uwe nyarongo Dino sedonjere mo wonyarongo
Jamal Malik
Era sedonjere mo wonyarongo Era yoronjo kumanya tegese
Deno uruganya
Era nyanja upajao kekani Era nyanja upajao kekivin Gino maya kuenya tegalidi Gino semaya kuenya tegavela
Engineer Jack Queen Pesa Wapia Josja Video
Aruana mi era mayo tumbo siko kawero Aruana mi era mayo tumbo siko kawero Aruana mi era mayo yalo siko kayala Aruana mi era mayo nabio siko kayal Aruana mi era mayo nabio siko kakoron Agombona mi era mayo moko manye ajuoke Landa mi era mayo moko manye julemo Aruana mi era makangato singoto timo Landa mi era makangato singoto timo
Exe Damoir
Utawala Studio
Mupao
Kela era mami Kela era mama Kela era judi Kela era toto Kela moru judi Kela more pacho Kela kue judi Kela kue dal Kela kue judi Kela kue pacho Kela moru mami
Okenya mudi nyarodi
Kela moru mami Kele kue toto
Wabi Victor Msafi wadiseme
Kele kue toto Kele moru mami
Samantha Joy
Romu bedo mikai ya dalana Romu bedo mikai ya dalana Romu rito minu akaonge Romu rito minu akaonge Romorito niti waka honge Romorito uoraka honge hey. Romorito minu waka honge Romorito yuecheka honge Romorito kayochika honge Romorito nyithinda ka honge Romorito nyithinda ka honge Kela era mami, kela era mama Kela era judi, kela era toto Kela mori judi, kela more pacho Kela kue judi, kela kue dal Kela kue judi, kela kue pacho